Afrika, usidhani tumelala, kujipanga sitaweza. Tuungane kueneza, kueleza. We got the positive side of us.
Africa, mona grow older, mentality na badilika. Nikiwa mlezi, age 6 to 13 hapo. Siku ayo na pride ya his skin to my people. In fact, smile zilikuwa nikicheza inje na wengine. But, nirudi home, yone TV yuko na wengine. Tua kilikuwa ni frustration na echo brain. That news, exposure, poverty na war to continent. Najiuliza, irotation yetu itafika lini. Tension, adi story wa do piga mtaani. Wanawisho mari walami, success ikawli kutoka gizani. Na ati get change, mkini wama na
Afrika, wasidhani tumelala, kujipanga sitaweza. Tuungane, kueneza, kueleza. We got the positive side of us.
We got revolution to build, more compression need to be embraced to still guide. I believe my people, let's think future, more coordination, emphasis next generation to enjoy nature. I believe in the belief, let's believe to be believed, more perception of a better consensus to survive. Art, life, we fought for freedom, at times look like we didn't. If we can't manage resource more than a mile tight, honestly, if it don't get shindaga kujengaga mkwanja, badala kuzanaga bila mpango maisha nja, badala media kuanikaga watoto nja, ribs exposed to anaga shatiza kuzifuni kaga.
Wasidhani tumelala, kujipanga sitaweza. Tuungane kueneza, kueleza. We got the positive side of us.
World Cup, built to boa kambila rangol, sakuna gap, phone money transfer isha penya, tujivuni aliens ya Kenya, biashara zinaimarika, wengine kulalamika, utafia makosa wa disqualify accuracy kapa lomega, sayo chini ya maji kacha ina so sure uniga, still to come, black gold, oil, Turkana collide, minerals as if we make African soil, tourism, enjoy greener pastures, where's kill is the culture, kama saina Zulu, image personality tu, ipandisho tune wengi kama, dead and kima, Mandela, Kwame Nkrumah. Believe encouragement ya kupata Nobel Prize. Ki Professor Wangari Maathai to ten rich spice. Blessings regardless, kama pesa na power itoke. Books, colleges ya che kwa place exam peke. But beneficial ku build moral exposure. Na kwa flip potential ya kila measure. Atutake atayo United States of Africa. Tunataka wa leaders wa United ka brothers. Ownership, rulership, pekillership. Tusete vitu zuri tuangusha addictive. Addiction is slavery, tuwe creative. Tuninge blame governance, but sign up blame blindness. To put in place, kuwa put in place. Niko fun ku keep time, niko fun ku keep time. Na keep dragging his chain, his pain to gain. Afadhali mika punda nife, lakini mzigo ufike.